emehlweni utemene wangitshela makamamandi angitshela ukuthi uyangithanda uyofa lapho engifa khona futhi uye wangibheka emehlweni utemene wangitshela makamamandi angitshela ukuthi uyangithanda uyofa lapho engifa khona futhi uthi uyofa lapho engifa khona uyakwazi nokolwa yini ngisosha ngofela empini uyokukhona yini empini uthi uyofa lapho engifa khona uyakwazi nokolwa yini mina ngisosha ngofela empini uyokukhona yini empini
Solid.